Cho zikuhaxe zitha sakho sonke. Ngithi hlakanipha nhliziyo yami, noma izitha zakho zivukela wena wedwa. Ngithi lindu thandase inokulwa cela mfensuku zonke obikhosi namandla emfini nasebusuku obikhosi namandla obikhosi obikhosi namandla. Wenhliziyo yami wenhliziyo yami ngiyoyo. Hlakanipha nhliziyo yami, noma izitha zakho zivukela wena wedwa. Ngithi linda uthandaze futhi ungayeki nokulwa. Ngobikhosi, ngobikhosi namandla, ngobikhosi, ngobikhosi namandla.